Tucheze wawiri mdako, hebu ina malafu tikiza. Pele pete, pele pete, pele pete, pele. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. Pele pete, pele pete, pele pete, pele. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. We, tucheze wawiri mdako, hebu ina malafu tikiza. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. Pele pete, pele pete, pele pete, pele. Antena imebaki TV tunaangalia ndani antena imebaki ukisikia mimi mlinzi you are nalala ukinua gari jipya inalala wapi nyoka kikosa shimo analala wapi ikulu ameingia Samia wapinzani wamebaki homo likifungwa dudo watu wote tunalala pale pete pale pulu putum pulu pale pete pale pulu putum pulu nilikuona mpole kumbe kucheza unajua. We mwanangu na kuona hapo kati jinsi unavyo sumbu. Oya, nini kuona mpole kumbe kucheza unajua. We mwanangu na kuona hapo kati jinsi unavyo sumbu. Wa mchezo wa singeri, doneshe singeri. Mwanangu singeri, doneshe singeri. Basi nipe jigere 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 jango. Jigere 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 jango. Jigere 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 jango. Jigere 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 jigere. Ayo, Mr. Chene apa. Meneja ni komadula. Mwanangu Daina.
It's Daina.
We DJ Santana. Aso, Yoko, Momo. Beoji ana kusalimia blaza poti. We Dr. Mzuza, hey. Wana kwa silence killer.
Santana baby. Santana, baby.